Kalata ya chiwili ya Petro. 2 Petro 1.
Ndine Simoni Petro, mtumiki ndi mtumwi wa Yesu Kristo. Ndikulemba kalata ayi kwa anthu amene adalandira chikhulupiriro chomwe ifenso tidalandirako. Iwonso adachilandira chifukwa cha chilungamo cha Mulungu ndi mpulumutsi wathu Yesu Kristo. Mulungu akukomeni mtima ndi kukupatsani mtendere wochuluka pakumdziwa iyeyo ndiponso Yesu Ambuye athu. Mulungu mwamphamvu zake adatipatsa zonse zotithandiza kukhala ndi moyo ndiponso opembedza. Pakutidziwitsa za iyeyo amene adatitana kulemelero ndi ubwino wake oposa. Mwaulamelero ndi ubwino wakewo adatipatsa madalitso akulu ndi amtengo apatali amene iye adatilonjeza. Adatero kuti mulandireko moyo wake wa Mulungu. Mutapulumuka kuchifunde chimene chili pa dziko lapansi chifukwa cha zilakwa lako zoyipa. Tsono muyesetse kuchita khama kuonjezera makhalidwe abwino pa chikhulupiriro chanu. Ndi nzeru zoona pa makhalidwe anu abwinowo. Muonjezerepo kudziletsa pa nzeru zoonazo kulimbika pa kudziletsa kwanu. Ndiponso kupembedza Mulungu pa kulimbika kwanuko. Pa kupembedzapo muonjezerepo chifundo cha chibale. Ndipo pa chifundo cha chibalecho muonjezerepo chikondi. Ngati zonsezi zikhala mwa inu nkumachuluka. Simudzakhala olephera ndi opanda phindu pa nzeru zodziwira Ambuye athu Yesu Kristo. Paja munthu wopanda zimenezi ndiye kuti ngwakhungu, sangathe kuona patali. Ndipo wayiwala kuti adamutsuka machimo ake akale. Nchifuwa chake abale, chitani changu koposa kale kutsimikiza kuti Mulungu adakuitanani ndipo adakusankhani. Mukatero simudzagwa konse. Choncho adzakutsekulirani kwa thunthu khomo lolowera mufumu osatha wa Ambuye athu ndi mpulumutsi wathu Yesu Kristu. Nchifukwa chake cholinga changa nchakuti ndizikumbutsani zimenezi nthawi zonse, ngakhale mukuzidziwa ndipo mumakhulupirira ndi mtima wonse choona chimene mudalandira. Ndiye sankoyenera kuti ndikadali mu msasa uno nditsitsimutse mitima yanu pakukumbutsani zimenezi, pakuti ndikudziwa kuti nthawi yakutuluka mu msasa wanga uno yayandikira, monga andidziwitsira Ambuye athu Yesu Kristu. Ndipo ndidzayesetsa kukonza zoti nditachoka ine, muzidzatha kuzikumbukira zimenezi nthawi iliyonse. Ife sitidatsate nthano zongopeka chabe pamene tidakudziwitsani za mphamvu zawo ndi zakubweranso kwawo kwa Ambuye athu Yesu Kristu. Koma tidachita kuona ndi maso athu ukulu wake. Iye adalandira ulemu ndi ulemerero kwa Mulungu Atate. Ndipo adamufikira mawu ochokera kwa Atate aulemererowo akuti, uyu ndi mwana wanga wokondedwa amene ndimakondwera naye. Ndipo mawu amenewa ifeifeyo tidawamva kuchokera kumwamba chifukwa tidali naye pamodzi pa phiri loyera lija. Motero tikudziwa ndithu tsopano kuti mawu aja aneneliwa ngoona. Nkwabwino tsono kuti muwayang'anitsitse ngati nyale yowala mmalo a mdima kufikira nthawi imene kudzayambe kucha, pamene nyenyezi ya mamawa idzayambe kuwala mmitima mwanu. Koma choyamba mumvetse kuti munthu payekha sangathe kumasulira mawu aneneli olembedwa mmalembo. Paja mawu aneneli sadadze konse ndi kufuna kwa munthu yekha, koma Mzimu Woyera adawalankhulitsa mawu ochokera kwa Mulungu.